It's an Isaac production.
It's an Isaac production.
B A B Masina Onita with my boy.
The bass entertainment.
Nichi Fondo Chawa Yahweh. Chalengesa Yahweh. We celebrate Yahweh. Siku Yalelo. Nichi Fondo Chawa Yahweh. Chalengesa Yahweh. We celebrate Yahweh. Siku Yalelo. Nichi Fondo Chawa Yahweh. Chalengesa Yahweh, kutini onne Yahweh, siku ya lelo. Nijifunyo jawa Yahweh. Chalengesa Yahweh, kutini onne Yahweh, siku ya lelo. Chalasi chavutia awe, bantu wa mafutia chabe. Bama funa kukondema, bintu vesi waziba. Look at that boy, he's bad. Kwa mene aende Polo polo ni mumuti wo Inoti munti wakuname Kwa stiff yo chevo Chilanda Baliwe na ine Lalele kwa chani haso Kero maga no kaso You was bad in every front You believe in my God in everything Bangono bangono we pon the thing Pain so hard you never stop Pina benzo seka lelo nina umoyo Everywhere I go, everything I do is Christ. Nani tenga so I'm shining. Nichifundo chawa Yahweh. Chechalengesa Yahweh. We celebrate Yahweh. Siku ya lelo. Nichifundo chawa Yahweh. Chechalengesa Yahweh. We celebrate Yahweh. Siku ya lelo. Nichifundo chawa Yahweh. Chechalengesa Yahweh. Kutini onne Yahweh. Siku ya lelo Nijifundo chawa Yahweh Chechalengesa Yahweh Kutini onde Yahweh Siku ya lelo
Let me speak the truth That you raised me in the storm In the waves that you pushed me Lord, I love you Yeah, 1 to 3 years in sin I believe all through he has insane Lord, forgive me I never thought that your love is like this So, mwanga ine There's my heart in my soul How far rest in him All for him
Yahweh, chechalengesa Yahweh, we celebrate Yahweh, siku ya lelo Nichifundo chawa Yahweh, chechalengesa Yahweh, we celebrate Yahweh, siku ya lelo Nichifundo chawa Yahweh, chechalengesa Yahweh, kutini onne Yahweh, siku ya lelo Nichifundo chawa Yahweh, chechalengesa Yahweh, kutini onne Yahweh, siku ya lelo
I believe in myself that I never suffer And everything suffer. That I do never be a bargain But me, I love me Sing your name once a second Up on my lingo on the younger Look into my eyes, I'm born to win Everything that I do, which is faithful
Yahweh, chechalengesa Yahweh, we celebrate Yahweh, siku ya lelo Nichifundo chawa Yahweh, chechalengesa Yahweh, we celebrate Yahweh, siku ya lelo Nichifundo chawa Yahweh, chechalengesa Yahweh, kutini onde Yahweh Siku ya lelo Nijifundo chawa Yahweh Chechalengesa Yahweh Kutini onne
Yo, this one right here is Tai Tai Base Entertainment Bring it, bring it, bring it, bring it the heat down